ShankySupplier.com.
Tue, tue. Kukina Gaoso.
Poof. MT. Go Daddy.
Tafte bichi pachike kireli au mi malaika misina mzimu tafte jini tuwe bie kicheki wenzangu anasheni kila siku mune na tubu sina kitu mune minamba natendi kila siku mune na tubu sina kitu mana shafanya mapesi na yudi azai tasawai yudi azai shafanya magoma kuvume apai so wai magoma apai ata yule dempa mbezangu akatai hana nipakibuta rani towa nishai. Na wanangu wana support kazi zangu changu chao chao changu ila sokes na wanangu wana support kazi zangu changu chao chao changu kukina kao genge chungwa chama la masira chungwa chama la masira chungwa chama la wauni chungwa chama la masira atufugi chawa 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 atufugi chawa 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 atufugi chawa 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 chungwa chama la masira itikia milanga po chungwa chama la masira atufugi chawa 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 chawa
crazy twenta po baba pablo twenta po bogalisti kukina nga ukweli twenta po samlago proof twenta po sanguela twenta po chakuro twenta po chuga chuga twenta po chakuro twenta po colombia mazese twenta po nyama twenta po familia low fortation.
ShankySupplier.com.